galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baalka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington haatanna hargeysa diyaarad 80 muhaajiriin ah oo saarnaa ayaa diyaaraddaasi islamarkaana kasoo qaaday magaalada muqdisho ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay magaalada garowe kadib markii ay ku guuldaraysatay in ogolaanshiyo degitaan ay ka hesho mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa sida idaacadda v o a u sheegeena warar lagu kalsoon yahay diyaaraddan ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib ugu duushay magaalada hargeysa halkaasugi kadib markii loo ogolaaday inay soo degto soo degitaanka maanta iyo dhacdadii shalay ayaa wariyahayaga caashe ibraahim aadan ay ka waraysatay cabdi maxamed rodol oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo madaarada somalilan
walaal horta iminka ciidamadii o dhan waa la keenay diyaarad kalaa keentay oo hadda iminka ayagii baan dhex joogaa
ya waa gartay
marka waxaa dhacday diyaaraddu markay meesha kusoo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka
haye
wax liyaalo wax beermisheen oy sidateyna ma jirto
waa gartay
meel ay ka timid meel ay u socoto de anigu raadaarayo malihin ya marka dembigeeda ayaka ahayd diyaaradan beermishinkii ma aha overflightkii kii ay kusoo degi lahayd hargeysa ayayna haysan beermishinkii landed beermishin baa la yidhaha
marka horaanay isu soo sheegin inay soo socoto
ha 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 yani xitaa me way soo diraan flight planka oo wax laysku ogyahay xitaa iminka diyaaraddan soo qaaday waa regular flightska diyaaradaha soomaalida beeleh blok oo regularka flightska de commercialka caadiga ah ya lixdii bilood iyabaa siinaysaa charter aircraft bay ahayd
marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miyaa diyaarad aan inta badan hargeyso imaan
ha adeer charter flight bay ahayd ya
marka
iminka diyaarad ba iminka soo degtay oceanic baa la yidhaha marka dembiga ayaka lahaa iyo qoladan i o m ka annaga waya annaga dee marka mana garan karna diyaaraddu wax haysato haddee ayagu waxay ku sheegaan mooyaane de annagu raadaar iyo dee le ma haysano waxaan ku garanay iyo meelay ka timid iyo marka qaladkaa ayaka lahaa
waa gartay laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada hargeysa ama madaarka hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido
ma lixdii bilood de way leeyihiin flightka markuu numberkiisii sheego waa flight number block bermission baa layaa landing yaa waa regular flight
waa gartay
laakiinse kuwa charterkii de waa inay soo sheegaan waddankay ka register gareysan yihiin goortay imanayaan kartanka magaciisa de procedural raacaa jirta si aad u siiso degidda waqtiga horteed ba intayna soo kicin ba laba cesho horteed marka arrintu intaasay ku dhammayn
waa gartay laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabtee la diiday in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin taa mid isoo gaartay
adeer waxaa jirta soo ma waxaan kuu sheegayaa diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeyaana jira kolkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo mayday saddex boor ay diyaaraddu odhanayso xitaa diyaaradaha kalea laga fogeeyaa markaasi marka airborka waa lasoo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay laakiinse diyaaraddan waxaa markan dambe malaha waxaa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayn diyaaraddani ayadan procedurekii raacin landing permission
waa gartay waxaad ii sheegtay hadda in
xaqiiqadu waa intaa
waa gartay marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaraddaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen marka imisay leeyihiin
dhalinyarada degeen waa conton anigu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii v i p-ga lagu soo dhaweynayaa kolley media joogta mediadana waad ka arki doontaa ya
xaggee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan shalay muqdishoay ka yimaadeen laakiin hadda xaggee ka yimaadeen
garowe
oo shalay diyaaraddii wadda ay geysay
tii baa geysay diyaaraddii waddayna waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday ma makaintaasu ma warka u hayaa walaalayaa waxaad ka arki doontaa walaal mediada laakiinse warka saxi waa intaan ku siiyey